Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Dans le studio Tamani, qu'est-ce que Kabarouji amène et fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Altinaire Sapo Leur Outitane 2015, Sapo Jetliam de Jabri Masilima de Chapan et Nay et Jumid en Tawa et Dermaison de la Presse, Bamokonjo Tunon ou Kabaro Julio Marwegal Mosiru ou Alauro Modi Babe. On compétit de Kopona Nidinga to Sawa Toko Wakar Jono Honjugula, on dit à Wadde Lehen Fafame, Yel Heaven Yet of Bonanda Kako Yip Kyobe, Quality Vide Lehen Ko, on a Gubal Won and Bingal Famas in Yalta Yupiter and Galkan Yet of Gulli, Sebede, Quality Dingal of Gubal and Wanted One of Gubal Ansar Dingal. Gubal Won no Ditin Tanga. Al murabi tungal be kuliti wi dum won le tele ngaji to al jazira to kam e ngadi do bonandaji gube no tuto da azawat de wakkar jono be kuliti wi dum welay be fono ko bonandaji di ngadi to sewar to ko le majjudu be kuliti wi de jaddi ko andaran wadde no ngatta fufa kada kalde de kawrangal yarde yeso doko no dotero gaberi ko bonandaji di ngadno to kenyele lamu gurmararu so wakkati jono holitaabe di imbele kewbe njopi to ngenyaaji moybe fu be ngarti do gurmararu so do wakkati jono hewbe mabbe ana dakale ciudi ekkolde wobbe an toddu kuliti wi de be do yimbele ko buri hewde mabbe fu yoroobe le kany sukaabe le tekiti yonterne be kuliti wi de kam mo wadi kasara to menaka ko futi ciudi teme nay kiliton wakkati jono be do yibele peccale nokkuji nay be mbidu sa je wala fu ko lamo notiri be wakkati jono ka ko jama holiti wi le hen ko won yube dum wono no lamu ko be heja moy urito gawoto wakkati jono be gandi to menaka to secret bi won kabaru yi mo dimi jogi no do hande di bismillah moro e hedade odo kabaru wakkati jono yottimi be kolliti wi de mobile armée mali yabbi bombore hakkunde ja kanya e kera do won le lamu tenengo le majjundu be kolliti wi de militaire ngabe taton keddiki le hen di don wobbe barmi le hen wakkati jono lamu mali be gonde wadde le hen honnu golfaabe paama yalla hodo de bonandaji di to sewarto le majjundu ko hewbe kolliti wi de le hen waye tawe do won no gubal no dirtete ngal fa masine yalta e yoppitere ngal gondugal e gubal ansar tin ngal kanya ngadi di do bonandaji wakkati jono be kolliti wi don yimbe le heddibe le hen ban ya fa yimbe sappo di don hono wori mandiko
masibe ngaka sewaraka andaka hebe goni sababu maka hono front liberation du masina kany hokali tajoral latade sababu ka ana sikita sabe ana wondi e bonandaji ko boyi ko heba hande e habitibe meden de fedde ana sini fa hala mu hale flm fedde de hamadun kufa wiyanta jinama fuddo de 2015 ana wondi du e amsardi dande fedde wonde e hawjinde yadagali eleko human rights watch kany e oni tongi e dereji fln yo le fulbe woni ko tenata warbe habatobe de fedde andini kanyum wadi masibaji kewdi fewde e habitibe meden le nokku uddu mali ana wayidu latade sababu masiba sewaraka e leko al akbar jedo kabaruji mauritani andini sabe watufu yo kanyum yedata kabaruji jihadi yanobe be andaka ko goni kanyi adad mu en nani l'hotel biblo seware watu 7h do hobbe jippoto satufu soldats en mali njaltinibe ton jema aljumaare janja aswere yimbe sappe didon keddi hen torrobe jombe masin binama oni di andini ana buri dun sabe gollabe mudun joyon keddike hen
ila asawernde lamo tannay koyde fi wo honjo tobe dum wonon dunki ande do kibar jaddin ko be wulitan werbe nati dum woni ila asawernde to sewarto le majjuntu wakkati joni o e be gonde gollididde to e arme malli le hendu wiama be jiti dum wonon numeroji telefoji dibe e do yimbe le bombe sumbu golliri wakkati joni do wonon gubal noddirto ngal almurabi tun ngal holliti wi de kanyum wadi dido golleji dum wonon le tele ngodo to dum wonon le leddi murtani mo noddirta al jazira ka fa hande hewbe yimbe be fu cikkitiki wi de dum wonon gubal bingal fa masine yalta e yoppitere ngal kanyum golli dido golle gube nodditirto de azawat debe kolliti wiide wakkati jono metti mabbe hono ko bonandaaji di ngada to sewarto ko le majjundu be kolliti wiide dum wayi handude hono kaldal e kawrangal be ngadi noddango fewde gede de be furbe kokkindire juudube jayal hono be ngatta wakkati jono faabe kabe dum wona jaddi koobe gondube wadde bonandaaji di le sahal leedi meedi di yal kaldal e kawrangal an yaara yeso fa jam e deder nyiba le malifu non be kolliti wiide kayya kanko Musa Agata hero yo jodo o kabaruuji gube nodditirto de azawat de kede ko aldo en to facci tan barki sise
di bonandaji di himbe jaadin ko be waddi sikki wala hen dum waawi tannude golleji kaldal e kawrangal dum wadi so meden darda fa dum yawne pelle gonde e leyi fedde mawnde kande jokkitade kabaru kaldal e kawrangal de pelle de fuude joine e leyi wattu jawdo sabide kambe pelle jaadin ko be kambe dunbe landinton be ngada kala ko be baawi fa be jayna golleji gondudde wadede e leyi bangal hemtugol jamnyibudo denno hande idum wajimbini en fu ndokondiren juude tekkinan kumul fa ngadden de wolde dun woni habugol yimbe jaadin ko be kala ko waawi laataade sababuuji ndenoji yimbeele be torraaji jaadin ko be pawi e dow mudun be.
lutidirbe laamoobe wakkati jonoobe moda e metti mabbe feli dido bonandaji be kolliti wiide wakkati jono laamu ana hani wadde no watta fu jaawa yalla hono yaltinirta hen heejoji fa jaawa yalla hono dum wonno bonandaji gadoji le saha leedi meedendi yalla dum watta wakkati jono le majjundube kolliti wiide laamu ana hani beedude bawde arme malio kanko sumayle siso kedo ko halidu hen wono yeroobe amen gombe hono to erefi tobe do facci tan Ousmane Dicko
laamu mali jataaki tiidala gondo o e hakkilam so wana dum yaata fowtere ana hani ko banta golle humano leydi ndi fu immodaro sela bonande jawdi hokka larme meden bawde fa heba no gollira ko heewi haalama fewde larme men ka fu wala kolati en fu en ceedi ke de nande karahan gadde le hotel biblo seware masim bindum yimbe njeyon hodum dum hollata e dum mandi nan tan soldats meden gala bawde kande le lugade siri fa heba jalugal ana way hande hono leydi ana ele noni lobbo en dulla torrobe beedo ana gondi e hebde jalugal yo ele leydi ndi fu dum wadani koro mudun tan ana holla tibarbe gala le larma kany e le gouvernement fu nena ciabad hakkilo du ana fandi e majju en anda do pewtuden do ne jamnaaki ana hani ko dartogal hebe ko yaali
laamo wakkati jono kambe dube jaabiki do hen sumayle sise be kolliti wiide wakkati jono o foto ndara fo wada hen do wonono jibo golle leedi ndi kanko noddirteedo so gel ko kala may gaw holliti wiide wakkati jono o no waddi no laati no watte fu jeewa yel hono watte fa wakkati jono fa bibbe mali fu nangindira le majju do haadi dum won le to RFI to tagal mude ngardan fa do gaberi do be kolliti wiide kenya hono bonandaaji ngaddi to di dum wadi so yimbe le heewbe njoppi dum wonono nokku noddirteedo gaberi o wakkati jono be fu be ngarti le nokku noddirteedo gurmaraado su be tacciti bange nano mayo ngono holliti ra wakkati jono beedo yimbe le hewbe mabbe do holita wede rewbe lana kewile hen e be gatta dum won ton le nokkuji sekiraba do bayne tudi mi jojji modo hellame beema landingal mi noddirta face Facebook ngo gollobe kibar lampaji kanye usuruji le leedi meden diibe kolliti wiide bete hande be ngara wadde murtere ko yaata dum won ndedo murtere ka anda ka fudo haadi nobe kolliti wiide bete hande tiagal ko be gatno murtere mabbe le lewdi dabbe non du ko so kambe laamo be kaldi wakkati jono be pamare le majjudu be kolliti so be ngadi ndedo murtere so ni himmeji mabbe ba makali hen tan murtere de andata ke fu do haadi tagal mudde ngardan won faado menaka do be kolliti wiide wakkati joni dum won le cekiti yonternde wo bonandaji di kamo wa tolle di do bonandaji du ko foti ciudi dum wonon temed nebe kolliti wiide kee dikle di do bonandaji wakkati joni yimbelbe peccaton le nokkuji nay yimbel gobbe tobe kolliti wiide laamu o nota kibe wakkati joni ka hono robel gobbe to menaka tobe be gondi e faabade hono robel mabbe yeruube mabbe gobbe tombe kanko noddirte do Buhayna Babio yo dum wono gollo meri to menaka to kede ko aldo do faccitango barke sise
no commence a arrive
ndiyan tan fuddi bebude ko foti cuudi temede jeegon e joyi woni ko kasaraaji di hewti kasandun ko yaata e galleji ujunaji tati e nogay ngoni njoliidi e lendiyan edun waawi yewtaade caggal joni sabi galleji di idi burdi hewde jama ka fa hande algadara galleji keddiidi hendi anda ka tafon e gondi e fiide dabareji nobe kebirta ko be nyaam so wana dun wala fu paabidobe laamu o wala ko waddani be baale de ngana jeel laamu o dun faabaaki be ko jaali e mabbe fu e ley wattu joni o e ley cuudi e kolliji di be ngoni e ley majjun rewbe minaka be fa buri kebe no haniri e ley anniyaji lobbi dun woni sakitaade yoga e mabbe ley cuudi mabbe di minisma dun wallirbe carton ngaji chabantati ndiyan cenni dan arme mali ana wondi hebbinde chaakuji fa didda nokku o sorras embe natanno e le ndiyan dan so faabibe no mbawri yaltude le ndiyan dan
be kolliti wiide dun wonon laamo hejja mabbe ana kani urito gawoto njaato menaka tole kikida ko
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni pabatobe studio tamani
sekiraba jelo don ne les réseaux ngadi den pudiran motti ngalure buudi wakati jonobe collectivité kanko do wonon ministre communido kabaru yirwere le credouji noddirte do bokare tere taw holi tawede bete hando yehino to motti to o walliribe ko yaata do wonon motto ngadi chapande joy e didi ko be kan nawtira to dido motto ngadi be do won demobe tobe kanyen kan nawtira dal musa dajo ko watta le hen ko an yafa e millionji temede jena e chapande joy cfa wakati jono do bodo do honon demobe gombe le laamu tumbuto kane le laamu motti o tagal mudde ngardan fa do burem do wakkati jono jamaabe gondi e famine to hono alislama ko wordi do wono ko foti roobe le chapande jeego man gondi hawrtindi le gal do kawrita le majjudube pammito no alislama ko wordi do wono yarade e yafade e julde le majjudube pammito do wono no haddudde bibbe roobe fa yottiade hono wattudde bibbe roobe dewle ila jonay landibe gal do kawtal do wono kambe yimbe le jangobe burem gombe to makkatobe kawrita gal ana handi wadde ton balde nay tagal mudde ngardan fa do kuli korodo so bami fa ekol uddama hono ko be kani jangine ton ko holita wakkati jono be puddi jangine to do non sukabe gombe classeji gondi leleji di ko fot sukabe temede ko fot sukabe temede do man kan jangine to le majjundube collectivité sa jewi do non ekol ngadi gondi ton di fan gonde hokkindirde juude tagal mudan garanti minirem faado sigaso do be kolliti wido wakari jono do won hono yimbeele ko yaata chapande nayo mon ko minibe kabaru kebele bangal doktora ko kanyen gonde wadde ton kawrital muye lendi be ngal do kawrital do no walde no detene item le majjundu be kolliti wido wakari jono be jawa yalla hono be ngarta faabe paabo hono yimbeele gombe tombe do kabaru tellal secret do katte nyalom hande kabaru jume didi ka fa hande miccitina o wide do won nokku no dirteedo leeyi to tenen goto be kolliti wido mobel gotel adu mali yabbi ton bombarde majjum minitere ngabe taton keddiki le hen minitere ngabe dido barmi le hen.